Uganda basabiddwa okufuukulaba nga bettanira okwekebeza endwadde ezitasiiga gamba ng'ekirwadde kya kkookolo, ekirwadde kya pressure amu n'ekirwadde kya sukaali ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Bino byogeddwa minisita akola guno na guli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba n'agamba nti ebiseera ebisinga bannayuganda bagenda okwekebeza nga kimyankuye mugabe kubanga obudde buyitidde ddala. Bino minisita abyogeredde ku mukolo gw'okuziika Dr. Willy Tadeo Kwoba, ng'ono yaliko mbaka yali omu ku baali bavuganya ku kifo ky'omubaka mu paalamenti wa Bukooli eyo Mambuka, yafudde oluvannyuma lw'akasaayi okwekwata ssabbiiti ewedde era nga yaziikiddwa mu town council y'e Buwuuni mu disitulikiti y'e Bugiri.
But it is was because of some of the responsibilities I had because of my political post. This problem could have come out or could have evolved much faster because our brother was subjected to the rigors of campaign and he may not have expected it early. So I want to request him, whenever you have any stress,
ye kamishona wa parliament eranga mbaka mparliament owa masekati gebu Kooli Solomon Sirwanya asimye nnyo mugenzi Bwire gwagamba nti akoze butawire okuba akengeri gyakyusaamu abantu mu kitundu ekyo.
Noza nokutabyo yafa ninze omukubasoko kutuka ewaka na mugongo natuka immediately kwana yo yali musalawe na kulira mbakali kukesa sikito natuka aye sinamisa dokta yafa nga wasei nga ikufa nga kuzeti yetegeike alino mwana omuto asemba yongeta Israel yomaliku kwa 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 kwa
Chitalo.